legimedin di diaspora xetou culture yo daje pul sere ak ñom bambara dootul katché Chalek Sunu yay na fa nap ci nun bonu mag Sunu bay nap ci nun bonu mag Xawma lu ni tere yeng to mi dina Legi medin medin dekkala Dafa upi ay bun Legi dootul katché Waw medine, moy medina Koubeti lay ko sé ga bas Xale medine dañoo tajé
Medina mo taxawé non